guruka dushinzi baba rimwe bumoso irindi buryo turibwirarire muri iri joro urabyo bwiza ibara ryabwo byerekanima na y'urukundo urabyo bwiza ibara ryabwo byerekanima.